urumva radio ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko mubimenyereye kuri cyumweru. Reka nongere mbahe ikaze amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho banki nkuru y'igihugu ivuga ko abacuruza amadevize batubahiriza ibiciro byashyizweho nayo bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano w'igihugu bagahanwa n'amategeko nk'inkozi z'ikibi. Banki nkuru y'u Burundi iranaburira Abarundi n'abanyamahanga biha uburenganzira bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa ku butaka bw'icyo gihugu bakoresha amadevize. Eloge Wirikaneza arakomeza.
Ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB isigura ku itegeko rishasha rigenga urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro muri icyo gihugu ritubahirizwa n'amazu akorwa rudandazwa ryashinzwe kwa 16 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka. Kuri uyu wa gatanu, Prosper Ngendanganya, umuyobozi ajejwe igenzura ry'amafaranga no kwirinda yuko ata agaciro, yagarutse kuri tumwe mu tunenge iyo banki na bene ayo mazu baherutse kubonera hamwe. Hari mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Biribonekeza ko amashyirahamwe agura kongera akagurisha amafaranga mvamakungu ashinga ibiciro atisunze ibiciro bisohorwa ku munsi n'ibanki Repubulika y'u Burundi. Igitangaje nuko ivyo babirenga ko mu gihe kubwinjiriro bwaho bakorera haba hamanitse ibiciro nk'uko bitegekanijwe n'ibanki inkuru y'igihugu. Amashyirahamwe agura kongera akagurisha amafaranga mvamakungu hakoresha nk'uko bikwiriye ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa byayo ariyo logiciel Burex butangwa n'ibanki Repubulika y'u Burundi. Haracibonekeza abagura bakongera bakagurisha amafaranga mvamakungu batabiherewe uburenganzira na banki Repubulika y'u Burundi, ariko amashyirahamwe agura kongera akagurisha amafaranga mvamakungu ntacyo ariko arafasha mu gutunga urutoke abo bantu kugira ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko rurandugwe n'imizi.
Bwana Ngendanganya yanavuze ibihano birindiri ye abadakurikiza itegeko rya BRB. Yemeza ko bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano bakongera bagahanishwa ibihano bisa n'ibihabwa abagizi ba nabi.
Ubuyobozi bw'ibanki Repubulika y'u Burundi bwarerekanye neza ko ayo mashyirahamwe akurikije ibiciro bifatiye ku mategeko mashasha atagahombo na gato, ahubwo ko yunguka kurusha imbere ko ingingo shasha zifatwa, kandi abatayubahiriza baba bariko barahungabanya umutekano. Kuri iyo mvu ishyirahamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mvamakungu ku biciro bitandukanye n'ibyashinzwe n'ibanki ya Repubulika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwasi w'igihugu, hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ariyo code penal. Amashyirahamwe atariko arakoresha bwa buhinga bwo gutunganya ibikorwa byayo butangwa na banki ya Repubulika y'u Burundi ariyo Burex agiye gufatigwa ingingo mu maguru mashya. Abene igihugu bagura canke bakagurisha amafaranga mvamakungu mu mashyirahamwe abirekuriwe bategerezwa gusaba kandi bakaronswa urupapuro ruciye mu mashini rwerekana neza ibijanye n'ubwo buguzi. Haribukijwe ko haba ku Barundi canke ku banyamahanga bose kizira kikaziririzwa kugura canke kugurisha ibidandazwa mu Burundi hakoreshejwe amafaranga mvamakungu, uwuzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi.
Itegeko rishasha ry'Ibanki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi rivuga ko amadandaza amafaranga y'agaciro atemerewe kuja hejuru y'ibice 15 by'inyungu. Ibindi bishasha ni uko ingenzi zinjira canke zisohoka ku Burundi zifite amafaranga angana n'ayarenga 10,000 z'amadolari y'Abanyamerika canke 200,000 z'amafaranga y'Amarundi zitegerezwa kubimenyesha ibiro bijejwe amakori. Haraheza amezi atari make havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi na cane cane amadolari y'Abanyamerika. Abategetsi batari bake basiguye ko abaduza amafaranga y'agaciro bagatuma bura canke azimba rwose bari mu murongo w'abanzi b'igihugu bashaka kwerekana ko atakigenda mu Burundi, kandi ibintu biriko birayangara. Mbere abavunjayi barenga 30 baratawe muri yompi n'igipolisi hamwe n'iperereza mu kwezi kw'icyenda hagati. Ubutwari ishyirahamwe ry'abacuruza amafaranga y'agaciro ntacyashikiriza kuri ibitangazwa na BRB. Ariko mu minsi iheze mu manama atandukanye n'inzego z'igihugu we n'abagenzi we bamenyesheje ku itegeko rishasha ry'ibanki nkuru ribatuma bakora bahomba. Eloge Wirikaneza, ijwi rya Amerika.
Amezi atatu arashize Ben Rutabana, umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aburiwe irengero. Mushikiwe Adeline Rwigara yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika avugana n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana amubwira ko azi abafite musaza we. Nubgambere Adeline Rwigara yagize icyo abwira itangazamakuru ku ibura rya musaza we kuva yaburirwa irengero.
Madame Adeline Rwigara ndabashuhuje murakaza neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabashuhuje namwe murakoze Imana ibahe umugisha.
Ndashimye. Hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu Ben Rutabana aburi wirengero, niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we Diane Rutabana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. None hari amakuru ye mwaba mufite?
Amakuru ye ntayo mfite. Amakuru mfite nayo ko nzi ko kubwiye gufashwa n'Imana ari muzima, ko tuzamubona ariko mu by'umubiri ntayo mfite.
None se ayo makuru wize yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakura he?
Nyakura kuko icya mbere n'Imana nizeye, icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko ari bo bamufite. Ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe, barabushinzwe, bagomba kumutwereka. Nta cyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya, kuko navuganye nabo bigitangira, nandikiranye nabo.
None se uvugana nabo bakubwiye ngo
ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa 10 nandikiye, nashakishije nomero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo, ndarimubaza nti hashize ukwezi tumubuze, ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko nti hashize ukwezi tumubuze, nti mbese ari hehe? Kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba baza aho ari, abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika. Nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi, ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye, kuko ntabwo yongeye kumvugisha, ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze aterefona ngo bigaragare ko bimubabaje.
Uretse uwo Kayumba Nyamwasa, nta wundi muntu wo mu ishyaka rya RNC wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize, yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka?
Usibye no kumpamagara, nta wampamagaye usibye nanjye n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite, umufasha we n'abana be nta wigeze abavugisha muri bo. Ahubwo ibiramambu umwe muri abo bayobozi, umudamu witwa Charlotte Mukankusi, hari umuntu yatumye, umuntu de confiance, donc umuntu wizewe kuri we, amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba, ngo nshatse ngo bazamumpa tukavugana, ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari. Ntavuga nti bakaba baza aho ari, umufasha bakaba ataramuvugisha, abavandimwe tukaba tutaramuvugisha, abana be, ibyo bintu bishoboka bite? Ubwo nibwo rero nabatumyeho bose, nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba Benjamin Rutabana muzayabazwa. Hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza, ariko ni ikinamico barimo, kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye, cyane cyane ku mufasha we n'abana be, ku bavandimwe bacu bandi bari hanze, ku nshuti ze zimwegereye. Nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara, gahunda nibo bayikoze rwose, ntabwo ibyo mbishidikanyaho.
Madame Adeline Rwigara, ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mesheje n'Imana, murakoze.
Urakoze Venuste Nshimiyimana. Dushimire na Willy Eloge Kaneza watubwiye inkuru yo mu Burundi. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, abakunzi bacu tugiye kubaganiriza ku burenganzira bwo guhitamo muzabana, aho usanga bamwe mu rubyiruko bahatirwa n'imiryango ndetse n'ababyeyi gushakana nabo batihitiyemo. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ingaruka zigera ku miryango yabanye muri ubu buryo, dushishikariza ababyeyi guha abana babo uburenganzira bwo kubana nabo bakunze ndetse bihitiyemo.
mu Rwanda rwo hambere hari umucuko ababyeyi aribo barambagiriza umusore wese umusore abaga yashimye akaba ari umuhungu warongora cyangwa se akaba abandi bitwaga baranga barangaga abakobwa beza kandi b'imico myiza ugiye umukobwa hari umufataga bakamushyira umugabo batazi kandi nta burenganzira bagafite bwo kumuhakana mbese umusore n'umukobwa nta ruhare na ruto bagiraga mu mibanire yabo nyamara uko iminsi yagiye isimburana ibihugu bitandukanye byagiye bibona ko uburenganzira bwa muntu bahonyorerwa yemezwa gushyirwaho amategeko agenga gushyingirwa ahuzwe n'uburenganzira bwa muntu nubwo bimeze gutyo hari cyari tumwe mu turere two mu Rwanda aho usanga ababyeyi bahatira abana babo kubana nabo batihitiyemo
muri iki kiganiro turaza kumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi bavuga kuri iyi ngingo turaza kandi kumva umwe mu bagabo batuye muri aka karere ka Rusizi nka kamwe mu turere dukunze kurangwamo iki kibazo atubwira uburyo yari agiye kubuzwa n'ababyeyi be kubana n'uwo yakundaga nyamara akabana nabo atabishaka na nubu akaba nta numwe mu babyeyi be uramuvugisha
muri iki kiganiro kandi Nicole turaza kumva ubundi hamya bw'umugore wo mu karere ka Nyaruguru ubushijwe kubana no musore bari bakunda imyaka 5 agahaterwa kubana no babyeye bamuhitiyemo ngo nuko ari umukire ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva umwe mu banyamategeko adusobanurira cy'amategeko avuga kubabuza abandi uburenganzira bwo gushakana nawe uhitiyemo ese mwe mukuri iki kiganiro ejo mubona ari iki gituma hari imwe mu miryango ihatira abana bayo kubana no batihitiyemo mu kiganiro ejo ntago twiherera ijambo namwe muduteze amatwi mushaka kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi bamwe twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 0728 082 3232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 0778 0548 1411.
Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe.
Nikore mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twakira mugenzi wacu w'icyaza Kristera atugezeho bimwe mu bitekerezo abakunzi bacu baba baratugejejeho mu biganiro byatambutse byibanda ku burenganzira bwa muntu.
Bagenzi banjye barakoze kumi kaze rero nkuko mumaze kubimenyera rimwe mu kwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ubutumwa ngiye kugarukaho nubwo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse cyagarukaga ku burenganzira bw'umwana mu guhitamo ibyo aziga mu mashuri yisumbuye. Aha twaribazaga tute se mu narize ingaruka zishobora kugera ku mwana mu gihe ahitiwemo ibyo kwiga n'ababyeyi. Dore ibitekerezo mwadusangije bakunze ibikiganirisho. Dusabimana Devota uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati kuri iyo ngingo ababyeyi bakagombye kubanza gukurikirana umwana akiri muto bakamufasha kureba icyo akunda n'icyo ashoboye. Ikindi iyo umwana akuze niwe wagafasha iya mbere kumenya n'icyo ashoboye kandi akunze. Ubundi ababyeyi bakabimushyigikiramo. Ildefonso uherereye mu karere ka Gatsibo avuga ko umubyeyi yagakwiriye guhitiramo umwana kuko ari buzi icyamugirira umumaro kuko hari n'igihe umunyeshuri ahitamo ashingiye ku kigare. Asoza atanga inama ku banyeshuri avuga ko bagakwiriye guhitamo ibyo baziga bashingiye ku biri ku isoko ry'umurimo. Jean Dodier uri mu karere ka Rulindo yagize ati mbona nta ngaruka zagera ku mwana mu gihe ahitiwemo kuko ababyeyi baba basobanukiwe kandi ikindi byaba byiza ababyeyi bagiye baganira n'abana babo bakabyemeranyaho kugira ngo hatavuka amakimbirane. Nawe udukurikiye nakubwira ko ushobora kugira uruhare mu kiganiro udusangiza ubutumwa aho wakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0785781841 cyangwa se kuri 0782 8082 cyangwa se kuri 0782 8082. Wadusanga ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp aho wakwifashisha nimero navuze haruguru ya MTN no kuri Facebook na Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Dukomeza n'ubutumwa bwa none. Adelfina wavuga ko nta mubyeyi ukwiriye gushyira education mu biganza by'umwana ati kuko abana baratandukanye byaterwa n'uwo mwana uko ameze. Uwumuremyi Alexis avuga ko abana bakagombye kwiyitiramo ibyo baziga bumva bashoboye ati kuko iyo ubwiye umwana kwiga ibyo wowe nk'umubyeyi ushaka umwana byiga yumva ari nk'umuzigo kurenza uko yumva ko byazamugirira akamaro mu buzima bwe. Reka miniraha bagenzi banjye bakomeze n'ikiganiro naho ubutumwa mukomeze mu bwohereze turakomeza tubwakire.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Urakoze cyane Kristera kongera kudusubiza umwanya w'ijambo no kubwo ibitekerezo wakusanyije.
Reka noneho dutangirire ikiganiro mu karere ka Rusizi aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gihundwe mu kagari ka Burunga badusangije ibitekerezo bitandukanye ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Reka tubumve turagaruka mu kanya.
tuvuge ngo umukobwa ashobora kuba aturuka mu muryango ukize umusore aturuka mu muryango ukennye ariko mu cyo gihe iwabo umukobwa bifuza yuko bagira umukwe ufite amafaranga
akenshi nge mbona biterwa n'imyumvire mibi hakwita myiza y'ababyeyi hariyo urugo rubari ufite ubushobozi habonekamo umwana w'umukobwa akaba yakundana n'umwana w'umusore wo mu rugo rukennye ruciriritse abo babyeyi bakumva ko uwo musore atababera umukwe nanone kandi mbona biterwa hari n'abantu bagifite ku mitima yabo bintu bijyanye nimba nabyita ingenga bitekerezo nubwo ataba bitungura ku munwa ariko ku mutima bimurimo ubwoko ndavuga ubwoko kavuga umwana wanjye ntiyarongorwa mu bwoko buriya ntabwo byanshimije
ubyo mbona hagati y'imiryango yombi hari ababashingiye wenda ku butunzi bw'umwe wenda wabona umusore ari abakera avuga ati kugira ngo natwe batuzamure nuko turi bubaho umukobwa wacu wenda ugasanga n'uwo mukobwa batarakundanye ariko kubera ko imiryango nyine yabigiyemo ugasanga nyine babanye ku gahato bikaba ngombwa ko baba mu rugo rutishimye
hari ikintu nacyo kigendanye na mateka yabaye muri iki gihugu cyacu aho usanga hari abantu basa nk'aho bakiri kwisiga bafite imyumvire n'imitekerereze yuko batajya gushaka cyangwa batashyira umukobwa cyangwa umuhungu wabo mu wundi muryango badahuje wenda ubwoko hari abakifite iyo myumvire n'ibyo bitekerezo bimeze bityo
wenda hari igihe umukobwa abo aturuka mu rugo wenda rw'abarokore wenda papa ari pasiteri umusore akaba wenda ari umusilamu iwabo bakabona batahindura bityo nyine wenda umukobwa ashaka kujya ku musore bitewe n'uko bakundanye ariko hagati y'ubwumvikane bw'ababyeyi ntibabyemeranyweho
icya mbere hari imiryango mu by'ukuri ibifite igitsure gikomeye ku bana babo
abaturage turabashimiye cyane ku bw'ibitekerezo batanze aho benshi bagarutse ku bukungu kudahuza amadini ndetse n'abo mu baturage bakifite mironda koko rishingiye ahanini ku mateka abaye mu Rwanda
mu mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu mu ngingo ya 16 ivuga ko umukobwa n'umusore bagejeje imyaka yo gushyingirwa yemewe n'amategeko mu bihugu bavukamo bemerewe gushyingirwa n'abo bihitiyemo hadashingiwe ku idini ubwenegihugu cyangwa ubwoko kandi bakagira umuryango igihe cyose babyifuza
nubwo amategeko arengera ubwisanzure bwo kwitiramo uwo mubana nk'umugabo n'umugore hari kiramwe mu babyeyi bagihitiramo abana babo abo bazabana ibyo benshi bita gushaka indonke urugero n'umubyeyi w'imyaka 37 umaze imyaka 10 yubatse utarifuje ko umwirondoro we ushyirwa hanze atuye mu karere ka Nyaruguru ni mu murenge wa Ruramba avuga ko yahatuye n'ababyeyi be kure ku musore wamaze imyaka 5 bakundana abwirwa ko ari umukene maze bakamushyingira uwo bashaka ubona ko ari umukire ni kuri mikoro mugenzi wacu Marie Claire Singizwe
nashyingiwe nari mfite uwo twakundanaga mbonye nta kundi nabigenza mpfa kugenda ku bw'ababyeyi ariko mu by'ukuri nubwo namusanze mba ndeba tutabanye neza tuba dushwana kenshi akanyibutsa byinshi nkumva simukunze nkanicuza cyane ariko nta kundi nabonaga nabigenza
ndumva ari inzira ndende wanyuzemo muri urwo rukundo rwawe bikarangira utanabanye n'uwo wakundaga ese ibyo ngibyo byose ni izihe ngaruka byagezeho
ingaruka byangezeho uko haba hari abenshi bavuze ko mu by'ukuri nsanze uwo mugabo kubw'imitungo afite mbese nanze wa wundi kubwo ari umukene ariko mu by'ukuri ntanjye ntago byari njyewe byari ababyeyi byaturutse ku babyeyi banjye kuko bo babonaga ko ari umukene ngo ntacyo afite ngo yazamfata nabi ubwo rero bahitamo ngo nk'umuhungu ariko mu by'ukuri mba ndeba nabwo nubwo nagiye mu mitungo ariko ntayibayemo neza mba ndeba nta n'ikimariye
uragira uti ubu ubona nta kikumariye kubona ntacyo kumariye kandi uvuga ko ihari
impamvu mba ndeba ntakimariye nuko mba nyibayemo nishimye nananezerewe ku bwanjye mba ndeba mba ndutwa n'umugore ushobora kujya guca inshuro akaza akayirya yumva yishimye anameze neza nk'iyo dushwanye tugatongana bambwira ngo nabwo na n'uyu isaha ndamukunda kandi urumva imyaka tumaranye iragera muri 10 uwo wa mbere nawe nakundaga twamaranye igihe kirekire nabwo nzi ko kumvamo byankundira
mwarimo maranye imyaka ngiye mukundana
twari tumaranye imyaka 5 urumva ko nayo atari mike
abaturanyi inshuti zawe babyakiriye bate umaze gutandukana n'uwo wakundaga ugashaka ko ababyeyi bawe bakutegekaga gushaka
nyine muri iyo myaka 5 urumva nkundana n'uwo wa mbere benshi bari babizi bazi ko nzabana nawe ubwo rero bamaze kubona ko tutabanye inshuti zanjye z'abakobwa zarababaye ndetse n'abandi bari batwishimiye barababara ariko nyine urabizi ntago wapfa kurenga ku itegeko ry'ababyeyi kuko bashobora kuguca mu muryango nabwo ugasanga ntago bibaye byiza bwiza ubwo rero nahisemo kugenda ndabana ubwo nyine nakundi nshimisha ababyeyi ariko ngiyewe ku bwanjye banumva bitameze neza
uwo mwakundanaga yabyashyiriye atese yabyitwaye mate
mu byukuri uwo twakundanaga akimara kubona ko tutakibanye yarababaye cyane ariko nyine yamaze kubyakira ku buryo nawe yabashije kuba yashaka undi mugore nyuma yanjye
turagana ku musozo agira ijambo rimubwira umubyeyi wawe ukiri ndetse n'abandi babyeyi muri rusange bagihatira abana babo gushaka
nubwo umubyeyi wanjye agerageza kunyumbisha ko ibyo yakoze byari bikwiye kandi byakagombye kubaho ariko nyine inama nabwira abandi basigaye nuko bareka abana mu gihe bumvikanye bagahitamo abo bashaka bakabana kuko nibyo bibaho umunezero n'ibyishimo
reka twongere tunyarukire mu karere ka Rusizi aho dusanga ubuhamya bw'umugabo wari giye kubuzwa uburenganzira bwo kubana n'uwo yakunze Nicole
Uwiringiyimana Gideon atuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe ni umugabo washakanye n'umugore we imiryango itabishaka bitewe n'uko umugore yarafite abana bane
Wadusogongeje ku nkuru y'urukundo rwawe n'umudamu wawe muri kubana uyu munsi gusa imiryango yaje kubyitambikamo watubwiraho gatoya ukuntu byagenze uratangira utwibwira
Itwa Uwiringiyimana Gideon umugore nazanye ngiye yarabyaye afite abana bane tugize ngo tushyingirwe mu byeyi ati ntabwo nakemera yuko mushobora gushyingira impamvu ni atanga intuzo yo kuvuga yuko akenye burya batanashakira n'inkwano yo kugira ngo kugire ku buryo nge nashyingiwe ni ukuri natanze mvita 250 kwirirwa n'abantu batatu bonye maze gushyingirwa imbo mu gihe cyo gushyingirwa kugezana n'ubu ari iwacu ntibakandagira mu rugo ari bashiki banye ntibakandagira kandi ninjye muhungu ngenye no
utekereza ko byaba biterwa n'iki
ngiye nabonaga ikigaragara ruko mu muryango bakenye ikindi bavuga ngo umudamu arakuze sinakagumbye kumushaka kugezana n'ubu ngubu nuko mbayeho nisambu ya data ntago nayikandagiramo ntibaye inkandagizamo cyangwa iya mama yewe nibyo bagurishije babigurisha uburenganzira ntago bakigera bambwira kuko ngiyewe naraciwe simbara
ese we n'umugore wawe mwarasezeranye byemewe n'amategeko uyu munsi ubonamo banjye gute
twarasezeranye byemewe n'amategeko tunashyingirwa byemewe n'amategeko mu itorero turabanye nta kibazo ndetse n'abana biwe bose bari mu rugo nta kibazo
none ni iki utekereza ko cyaba kibyihisha inyuma
ikibyihisha inyuma ni uko nyine y'umuntu ko nkenye ndi umukene ntacyo nshobora kuvuga na kimwe noneho bituma rero ngo nzanye umudamu ukuze wabyaye ngo kane sinakagumbye kumuzana kuva icyo gihe mama ashobora no kumara n'umwaka atari yavugana nanjye
ni izihe ngaruka ubona zigera ku muryango wabitewe n'uko uyu munsi batishimiye urugo rwawe
ku ngaruka bingiraho kugeza na n'ubu ngubu ntuye ahantu mu kibanza ari abo bana ubumbyaye gatanu kurya ni ukuvunika kugira ngo babeho kandi dufite isambu ya data
Gideon ati natanze ubutumire 250 ntwererwa n'abantu batanu gusa kandi na n'ubu yaba bashiki banjye cyangwa ababyeyi banjye nta n'umwe uransura
mu muco nyarwanda zimwe mu nshingano z'ababyeyi harimo no kureberera abana babo babyaye hambere aha habagaho uwitwa Muranga wafashaga kuba yahuza umuryango w'umusore n'uw'umukobwa nuko bagashyingira kuri ubu nta baranga bakibaho bamwe mu babyeyi bafata iya mbere mu kuba bahitiramo abana babo babana bitewe n'ubukire bafite ubucuti bafitanye nk'imiryango ndetse n'ibindi twaganiriye n'umunyamategeko atubwira icyo itegeko ribivugaho
Ndi kumwe n'umwe mu banyamategeko Maître Dusabimana Vedaste yize amategeko mu mashuri yisumbuye ndetse no muri kaminuza kuri ubu ni umuhesha w'inkiko w'umwuga aratangira atubwira icyo amategeko avuga ku mubyeyi uhitiramo umwana we uwo bashakana
amategeko y'u Rwanda rero nta ngingo nyirizina navuga ihakana ivuga ko bibujijwe itegeko nimero 59 yo kuwa 10/10/2008 mu ngingo yayo ya 16 yavuga ngo ibihugu byose bishyize umukono kuri aya masezerano bizafata ingamba zishoboka kugira ngo bikureho ivangura iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore mu bibazo byose bijyanye na mariage n'umuryango noneho ku mugaka kayo ka mbere havuga ngo uburenganzira bumwe mu kujya mu byerekeranye ishingiro yuko hari uburenganzira umukobwa n'umuhungu kugira ngo binjire mu ishingirano ku bushake bwabo bwite
ese haba hari igihano giteganyirijwe urenga kuri iri tegeko
amategeko anavuga ko nta tegeko nta gihano hari ibyo bita elema eshatu kuba hari igikorwa cyakozwe kuba umuntu yabikoze mu bushake bwe itegeko ribiteganya gishobora kuba ari igikorwa nyine umuntu abona kidakwiye ariko kidateganywa n'itegeko keretse muri icyo gihe bamupusa kugira ngo shaka runaka cyangwa turamwanze agakorerwa ibyo twakita guhozwa ku nkeke baramwirukanye mu rugo wenda hari n'ubundi burenganzira bamuvukije itegeko rikaba ryahana izo komportema zakurikiranye nuko kumushaka kumuhitiramo
kuri ubu mwaba mwakira kese zingana iki ku bijyanye n'ababyeyi bahitiramo abana babo uwo bashakana
ntabwo nakubwira ngo muri sosiyete nyarwanda ntibihari birahari hari kese imwe y'umukobwa yaje ahunze se na nyina yaturukaga mu karere ka Nyamagabe aza ahunze se na nyina bashakaga kumushyingira umusore ariko umusore badahuje ukwemera uwo mukobwa yamaze amezi atatu atari wabo yarahunze wavugisha na nyina ngo muganire ukumva nyine arakuka inaba ati uwo mwana yarananiye yagize ate wumva ko nyina ari ikibazo umwana yagira ihohoterwa yaje gusubizwa mu rugo bigiye mu nzego zihagarariye abagore izo kese zirari
ni inama kimwagira ababyeyi bagihitiramo abana babo bashakana
nkeka ko ibibazo muri iyi minsi bihari bya divorce bimwe na bimwe byaterwa no kuba umuntu yarabanye n'umuntu abihatiwe aba bana bagomba kugirana ibibazo byashoboka ariko iyo yibutse yuko nubundi yamuje hatamukunda harundi yakundaga mu muri wahita yumva nubundi hataga atari ahantu yagakwiye kubari kubabarira umuntu udakunda biragoye ariko kubabarira ukunda biroroshye
arakoze cyane umunyamategeko Vedaste ahagira ati mu gihe cyo gushinga urugo nk'umubyeyi umwana wamugira inama ariko umwanzuro wa nyuma ukabuwe ndakwibutsa ko Radio Ijwi rya Amerika ukomeje gutega amatwi ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM aho turi umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Jeunesse Eco hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari Nicole wakongera kwibutsa abakunzi bacu icyo turi kuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi
Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwo guhitamo muzabana aho usanga bamwe mu rubyiruko bahatirwa n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi gushyingirwa nabo batihitiyemo turi kurebera hamwe ingaruka zigera ku muryango ubana utarakundanye dushishikariza ababyeyi guha abana babo uburenganzira bwo kubana nabo bakunze kandi bihitiyemo
Ese aho kuri iki kiganiro jo muri aka kanya ubona rero iki gituma hari imwe mu miryango igihatira abana babo kubana nabo batihitiyemo wadusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728022332 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0778785411.
Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe.
Reka dusabe Mizero Christe uri ku ruhanga rw'ibyuma tuzamuye indirimbo turagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya twumva ibitekerezo mwamaze kutugeza.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku burenganzira bwo guhitamo muzabana aho usanga hari umwe mu rubyiruko rukibuzwa ubwo burenganzira dushyikariza ababyeyi guha abantu uburenganzira bwo kubana n'abo bakunze kandi bihitiyemo
twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi aho abenshi bavuga ko biterwa n'imyumvire yo gushaka ubukire kudahuza amadini ndetse n'amoko twumvise kandi ubuhamya bw'umugabo wo mu karere ka Rusizi wabanye n'umugore umuryango we utashakaga ntibamutahira ubukwe na n'ubu akaba nta n'umwe wo mu muryango we wari wageriwe
twumvise kandi umugore wo mu karere ka Nyaruguru wabujijwe kubana n'umugabo wari wakundanye imyaka itanu akabana n'ababyeyi bamuhitiyemo bashingiye ku bukire na n'ubu amakimbirane akaba ahora mu rugo rwabo ku musozo w'iki kiganiro twumvise Maitre Dusabimana Vedaste agira inama ababyeyi guha abana babo uburenganzira bwo kwifatira umwanzuro w'uwo bazabana
nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro ushobora kudusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 0728022832 cyangwa kuri 0778581. Iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe
turabashimiye cyane kwamwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi iki kiganiro cyari gihagarawe na Nijya na Roger Mizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumvaga kuri mikoro nitwa Jeanne Mahawe nayo narifatanyije na mugenzi wanjye
Nicole Giraneza
mukomeze munogerwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ejo naho ubutaha
inshuti muduteze amatwi mu masogonda make turabatugeze isa 12 murakurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Fatou Alimas Kalala niwe wegeranije ibi biganiro naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma.